Ebikondo nalo kinga teli aiza kunefunza kabenga linazi paundi mame tukole sobi zebo tobo sude kabi nikola ntanga zebo manyi omutimo munafugwe nina kuwala vuna ya tosimula
baby tosimula
kankuwela vuna ya tojajamia
Kuma
tujajamia Kuwa lafu tosimulanga
Baby tosimula
Kankuwe lafu na ye tujajamia
Kuma tujajamia
Jaga na kula kebe na vena kwekabo Mumutima vena kwekeyo Tompita chisembo chinkomeno Wabula saze wolelo Telino mugweni na tiankase It's my own decision No matter what they say, forever you'll be my baby. We kuba kusawa kamuliato, sema mkwano kusawa kefembi.
You just know it's true love, mkwano in true love.
Kuwa lafu na ye tosimula,
baby tosimula.
Kankuwe lafu na ye tojajamia,
kuma tojajamia.
Kuwa lafu na ye tosimula nga,
baby tosimula.
Kankuwe lafu na ye tojajamia
Kuma tojajamia
Manyabe nkwa gala tebi gulika Nibobi sonda tebi walika Sima nina wenyeza chingizia mumemeyu Na ye kasto chimanyi kwa gala Natamanya chimanyi kwa gala Sili buda chinondi chuka My baby Omtima gilasi kwa tampula Wizo kumenye kanga tolava Kukume kubata kulipala Togu kuwa neguje kofu Kuwa lafu na ye tosimula
Baby tosimula
Kankuwe lafu na ye tojajamia
Kuma tojajamia
Kuwa lafu na ye tosimula nga
Baby tosimula
Kankuwe lafu na ye tojajamia
Kuma tojajamia Oh oh oh
Sound cover beat.